nakula nchimanyi chibo okulanga ebibyo bimaze era nkimanyi oba ne sente nkokufa okumaze naye kati nkuze bye nalotanga byonna mbifunye sente nzirina obugagga n'essanyu lyonna naye ate kyeneebuuza obulamu babukula batya nena kyeneebuuza
Jesus, no lie. Yes, so mukwano go.